halka golaha wakiilada Kongreska Mareykanka ee ay jamhuuriyiintu aqlabiyadda leeyihiin ayaa bilaabay Arbacadii la soo dhaafay inuu baaro go-aankii xukuumadda madaxweyne Biden ay ciidamada Mareykanka ay kaga soo saartay waddanka Afghanistan bishii August ee sanadkii 2021. Khubarada dhinaca socdaalka iyo saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ee iyagu gacanta ka geystay dadkii sida degdeg ah loogu soo daadguriyo waddanka Afghanistan ayaa ka marag furay in kasoo bixitaankaasi uu ku yimid go-aanno khaldan oo sanado badan la qaadanayay. Wariyaha V O A ee arrimaha Kongareska uga soo warantay Catherine Jepson ayaa warbixintan ka diyaarisay Zaare Elinor ayaa soo jeedinaysa.
Maalmihii ugu dambeeyey ee joogitaanka Mareykanka ee Afghanistan waxaa ka dhacay fawdo iyo dhimasho, iyada oo sidii degdeg ahayd ee ay Taalibaanku ku qabsanayeen magaaladu ay la yaab ku noqotay ciidamada Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Michael McCool waa mudane kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga, waana guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee qaabilsan arrimaha dibadda.
Because of the Biden administration's dereliction of duty, the world watched heartbreaking scenes unfold.
Iyadoo sababtu ay ahayd maamulka madaxweyne Biden oo meesha ka saaray waajibaadkii shaqo, dunidu waxay daawanaysay muuqaallo murugo leh oo ka dhacayay gudaha iyo hareeraha madaarka ee magaalada Kabul oo 2 toddobaad socday.
Mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka hoose ee wakiilada Kongareska Mareykanku waxa ay bilaabeen baaritaano la xiriira dhacdooyinkii dhacay bishii August ee 2022 ka dhacay magaalada Kabul. Mudanayaasha xisbiga dimuquraadiguna waxay ku doodayaan in hanaanka ay xukuumaddii hore ee madaxweyne Donald Trump u qorsheysay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ay keentay fawdadii meesha ka dhacday. Gregory Mix waa mudane kasoo jeeda xisbiga dimuquraadiga kana tirsan aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
In the years preceding the 2021 withdrawal, the decision to engage in the direct negotiations with the Taliban.
Sanadihii ka horreeyay ka bixitaankii 2021, go-aanka ah in wadaxaajo toos ah lala galo Taliban marka laga reebo dowladda Afghanistan iyo martiqaadka lagu kulmo ee Camp David ayaa xaqiijiyay sharcinimada caalamiga ah ee kooxda Taliban.
Kongareska waxaa kale oo ay su'aalo ka keeneen sababta dib u dhici ku yimid diyaarinta dalku galkii amaba siisayaasha 10,000 oo Afghanistaniyiina oo loo ballan qaaday badbaado, iyada oo laga cabsi qabay in waxyeelo ka soo gaadho caawimadii ay siin jireen ciidamada Mareykanka. Peter Lucier waxa uu ka tirsan yahay xarunta Team America Relief oo ahayd hay'addii gacanta ku haysay taageerada dadaalada daadguraynta dadkii reer Afghanistan ee ka baxayay dalka.
This is not the story of a Biden failure or a Trump failure. This is a story of an American failure and the effect that it's
had. Tani ma aha sheekada fashilka Biden ama guuldarrada Trump. Tani waa arrin ku saabsan fashilka Mareykanka iyo saameynta ay ku yeelatay welina ay ku leedahay Afghanistan.
Ugu dambeyntii dad lagu qiyaasay 122,000 oo qof ayaa laga saaray Afghanistan maalmo uun ka hor intii aanay magaaladu si buuxda ugu gacan gelin Taliban. Laakiin darajada socdaalkooda iyo nooca qaxoontinimo ee ay dalka Mareykanka ku soo galeen dadkaasi Afghanistaniyiintii lama hubo.
We wept as we listened to messages left by children.
Waan qalbi jabnay markaan maqalnay fariimaha ay gudbinayeen caruurta yaryar ee ku dhawaaqayay inay naga codsanayaan gargaar iyo inaan caawino.
10,000 ayaana weli ku xayiran gudaha dalka Afghanistan.